Special dedication to the mother of the nation, Mama Janet Kataha Museveni.
Yeah. Who can see a virtuous woman? Who can know a virtuous woman? Nenge donjalo wa magezi. Zenda byomchalo wa magezi. Hey, onabikoze. Egwanga tulabila kwono. Abikoze. Abikoze.
Abikoze.
Ye mama we gwanga buvunanyizibwa we nga bungi na ye talina chasula. So responsible, full of dignity. Ye mama we gwanga abikoze.
Abikoze.
Namba mama Jeneti. You are a virtuous woman, mama. Mama we gwanga. Mama Jeneti Kataha Museveni. A woman of integrity,
Mama we gwanga.
A good example,
Mama we gwanga.
Okoze bulungi emirimu kululo ebyenjigiriza bilungi nnyo. Oyambye abatalina masirize bannayuganda tujulira. Laba obeere ntewo jajjaffe okuva luli paka leero. Nze bwe bantuma omukyalo wa magezi nsooka gwe. Azimba ennyumba ye tenenywera n'emikono gye yegwe. Emyaka tano n'omusobyo ng'oyimiriddewo n'olwana. Oli kyankulabirako ky'abakyala ekirungi. You are a virtuous woman. A virtuous woman. A wise woman, Mama Janeti. You are a virtuous woman, Mama.
Mama we gwanga.
Mama Janeti Kataha Museveni.
Mama we gwanga.
A woman of integrity.
Mama we gwanga.
A good example. Zebulino ndaba muzeika gutamanya tulimabega we. Bulino ndaba muzeika gutanga musanyufu manya chiri taratibu. Zebulino ndaba muzeika gutamanya teka chiri bulungi. You are a woman of integrity. A virtuous woman. Omuchano mwegendereza. Oh. Hey, we mama we gwanga. You are a virtuous woman, mama.
Mama we gwanga.
Mama Janeti Kataha Museveni.
Mama we gwanga.
A woman of integrity.